day I heard a joke that would crack you up, babe. I wish I could share it with you. In fact, never been in inga funa kushimikila, but we don't talk anymore. Penango ni matenga funi funo kutumila, no lekela panjila. Tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana diaka pandambo. Tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala diaka pandambo. The kind of love we had, the type that make people mad, the kind that make them wanna lose their minds. Your friends and family sometimes could I get jealous, cause me would I tiff you from them. Yeah, it was deep.
Jenzo shimika vili vonse,
no seka vili vonse.
We were best friends,
tenzo nkala tipanga mulomo pakatika usiku. I've seen you at your lowest and I've seen you when you're broken. I've seen you lose it before. And you have watched me grow. It's difficult to picture my love life before I met you, girl. Sinezo ziba na chikondi ne paka siku ya mene ni nakuziba we. Mushe, tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana diaka pandambo.
Mushe,
tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala diaka pandambo. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela, mene ni kufungila, mene ni kukanizila. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela. Nirimonga kanyo, nikalibe mapepe, nichilise. I wanna fly again. Fly again. Tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana diaka pandambo. Tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala diaka pandambo. Tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana diaka pandambo. Tonight I party
nangani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala diaka pandambo.
Channel.